best music. Pledgeboy Entertainment Music.
When's and when nation? It is well. One blood. Fish and Jay. Twende babidi te mwenso. Today for a unit. Humayande. Micharo chess. Konse kwa tusangu. Eko tuwombera. Yeah. Huh. Together we can make it. Together we are power. Together we can do better. Together we can go higher and higher. Ya pantanshi le chalo mwaula pisi damu wowu ya pantanshi
sasa plasma wafiashi jeni jikatane
soma londa polisi na soja. Marukula nesi na jokta. Marukula nesi na jokta. Teni njika tane. Tuwa mbele chapa mo. Teni njika tane. Tula tonsana. Emo tuwa mbele. Emo tuwa lila. Misi wanza mja waneshe. Teni njika tane. Tula tonsana. Emo tuwa mbele.
Entertainment Music.
Notify.
LGSwagmusic.com.